padere mma nye putot na mmadi ibe ya maka na odi onye mechi e na akọ mmadi ibe go nu e manye chi ga bu ana mechere gechi m mgbe nke onye ọ na-eche ya eji si na maka ọnọdụ m wee na-ekwutọ m ee alụghị m di amụghị m nwa enweghị m ego ihe ndị a bụkwanụ chineke ka ọ dị n'aka akọzina m ọnụ ụwa m
Jordan.
Maramu, Onomato Ekoya. Ekwensu, in a telemetry tongue, in a paramon katong, Oluwa Hine, Upanoki, Gadabani, Mea, in a new city. Chineke Purusi, Nam Garden, when a foot goes to a
More music at MightyHighLife.com.